Barakum lama fudani saddeeti egida bre ammu guyya sadee soheesir dunyan tun barda brwaan dunke dabart fakenna fuwar huji gurdo hojjate farsan sirbitu go bekamtu war fashin baasu presidenti biyati fi namheddu tilbulabe gazetestitu ne VOA Maria Diallo odutana walti gurten wergite namonnutte
wallisa be kaman Smokey Robinson sirnagegge sare fariya sajolluma kawallistu bekamtu Arita Franklin dirat kana wallise wallistu lammi America iddalat Africa bekamtun Arita Franklin yerod eradaf ukuba kanseri rajijiti rakata turte barkana bokotte barajirenye sheke sat wallele wallisten badasa grami 18 kanargatte yoto warabile muzika miliona torba tamishan olgugurate jallatto tashe namota bebekamo of president United States drani Bill Clinton dabalate hogganota siyasa heddutu sirnagegge sashir targame ture.
She lived with courage, not without fear.
Gotummat anjiratte, soda malejiratte miti. Garu sodashe muatte jiratte jiran, President Clinton, asawar agesisanin. Jallattoni movie mo kawaggasa dettami lamatti duambokote. Tato bekama Bart Reynoldit nagad aman. Jallattoni komedi mo barresa kitaboto komedi waggasa galtami shanittidwe. Stalli imimmaninge gesan. Britainis barresa fayu fiziksi Stefan Hawkingis labde. Umrisa waggato orbatami jatti, manasa Cambridge rukesatti, barumat umreji rukana kesatti bokote.
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stefan Hawking addunya ratti nama baye guddada. Dandetti naman walkun namu ajaib sisa kabaturejiru. Taabbata chalbasi biye Britain, Christie's Auction House irra, Thomas Venning. Industrin fashion immo designerota bebbekamo lamatti nagad ame baradabre kesa. Lammi America Kate Spedif designericha biye Faransay bekama Hubert D. Givenchit. Givenchin fashionota baye dinqisifaman. Kantatole bebbekamo akka Audrey Hepburnifi, Jacqueline Kennedyin uffatan addunyaaf dhiyeessuun bekama ture. Lammin America lallaba wangela television irratti dhiyaatuufi addunyaarratti baye bekamu Billy Grammis umrisa wagga sagaltami sagalitti baruma 2018 kana keessa boqote kan ummata miliyoona heddu addunyaarra jiraatanitti wangeela lallabe Billy Graham jarra digdamaffa keessatti hogganoota amantii iddoo duraa qaban keessa isa duraa ture.
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart?
Galgala kana kanani singafaddu waqayyo ni jallattu onne ke sangutu dan jallattu lubbu ke sanin waqayyo jallattu jechu dan sagale waqayyo lallabatu Billy Graham Afrika ke ba ke sattimmo ummani biyetti stadiumi ummata kuma furtama batutti yae qabsoftu farra apartheid jabdu katurtefi hada warra Nelson Mandela durani Winnie Mandela geggesse humri waggasa detami tokkot duan bokotte Winnie Mandela Afrika namashe bekama af jallatama mumiche barresa tokkuma motummota durani Kofi Annanis barumatum rejiru kana keessatti dabde kanobeli naga dunya bada afame ture anan akkom nagara naga ta dunya qajeelcha ture ittifafama kanjia yokan addesa rejete deme astronauti lemme America Allen Binis umrisa waggasa detami jatti bara dabre kana bokote ergama roketi Apollo 12 jedamun wagga shantama dura garajiyatti male Allen Bean.
Well, it was like you won the lottery, only even better.
Akka wallo tori motetti sitiragama tikko sana yunicale jede ture Allen Bean. Mati siyasa America bekama kesa tokko katan President United States durani George Herbert Walker Bushis baratum rejiru kana kesa bokotan geggesa sanitif Presidentota United States duranifi Presidenti biyatti kataan Donald Trump dabalate maati hiriyotaaf waayilota saanii hedduutu waldaa kiristaanaa biyyoolessaa Washington National Cathedral jedhamutti guutuudhaan kadhannaadhaan Presidenti Ameerikaa 41ffaa kana geggeesse. Kan isaanii booda Presidenti biyyatti ta'anii turan ilmi isaanii George W. Bush sirna geggeessaa sanarratti waa'ee abbaa isaanii innaa dubbatan.
The best father a son or daughter could have.
Nama jabaafi ulfaata abbaa gaarii ilmi yookaan intalli qabaachuu dandeessu isa guddaa ture. Gadda keenya keessatti abbaan keenya obboleettii keenya Roobiniin akka ammatuufi haadha keenya akka ofitti qabatu beekne fuula ifaadhaan ageggeessinu jechuudhaan imimmaaniin dubbatan Pirezidaant Bush. Reef abbaa isaanii kan George H.W. Bush kutaa biyya isaanii Texas keessatti kan isaan dura baruma kana keessa boqotan reeffa haadha warraa isaanii Barbara Bushiif reeffa mucayyoo isaanii umrii waggaa 3 lukeemiyaadhaan duute kan roobiin cinatti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa bara dabarsine bara 2018 keessa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraa godaanan ilaalchisee qophiin qindeessine kanuma.